see this one?
Naps.
Kapati on this one.
Kapati.
Pangubim, pangubim, kapati. Pangubim, pangubim, kapati.
Kapati, 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 kapati. Kikuwa kikakolera.
Dala.
Kapati, 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 kapati. Kikuwa kikakubisa.
Dala.
Kapati, 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 kapati. Kikuwa kikakolera. Kapati, 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 ka jaji tufu kankubisa.
Yenze champion galo muzibu.
Bambi.
Sigenda siri balugu.
Owe.
Wame mikono wagulu. Abagambe ndongo njikuwa chikugu.
When you say, kapati kumuti mamufunda. Kapati katumenya mateka. Kapati kanda kirira chubela. Ina kapati tina aka.
Jagamba professor.
Oh,
anjigirize webe kweka. Finger, and the giddies of Kuba Buddha finger. Kapati, 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 ka, kikuwa kikakolera. Kapati, 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 ka, kikuwa kikakubisa.
Kapati, 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 ka, kukuwa kukankolera. Kapati, 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 ka, jaji tufu kankubisa.
Body girl, that me.
Body girl,
body girl, body girl, that me.
Body girl.
Body girl like me. Akapande wasome bubi. Akapande kasoma maje. Babanga wasome maji. Akapande wasome bubi.
Tingwe jagewe itempanga. Echita wansi pita mubanga. Yakusara kolumu na begaza.
Vijana pe pateli kutesa.
Kapati 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 kapati. Kakikuwa kikakolera.
Dala.
Kapati 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 kapati. Kakikuwa kikakubisa.
Dala.
Kapati 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 kapati. Kakukuwa kukankolera. Kapati 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 kapati. Kajaji tufu kankubisa.
When you say, kapati kumuti mamufunda. Kapati katumenya mateka. Kapati kanda kirira chubela. Ina kapati tina aka.
Jagamba professor. Anjigirize webe kweka.